etoma
nasanze nyombo konze nentula
nyoma
nempuliriza buli omukyalo jja gabadde malo jogalo jekagalabye mwami mukene yasose natama nanyiga nyonyeri omulunyanja namugamba gundi lwaki tompowa nekanze nnyo obulobozi bwankanze yamugambye kinanga enjagalo gejja kitondekanga mulinaesumbukamu wanditutenga banaabanene abanyinga nondekanga mulinaesumbukamu mwami nkutajabudde katamumire namugamba gundi oli wankwe nnyo badde mmanyi tuli baluganda tusa kimu batuyigganya babiri kumbe kompayo mwami nnyanja mukuwuliriza ebiriwo anti ekyamaani ate yenna nnyinimu yasonse empuuta nti oli mpuuta nnyo ozojjuka n'otyanekana katukati simanyi olowooza gwe munene asingayo nedda bangi naabakuyinga teweeyibaala luliba olwo ne bajja wano bwe balituuka olinoonya gy'oddukira okwewozaako nasituka mbwera kituufu yandibeesoniye naye ate muli nalowoozaamu bwe nabeesoniwa ate nze naalyawa naye nga nange muli era mwanyiwa ekisooka opafuna muli banduulu ne bwe mbalimba ne mbawanga ebyokulya muyita mmanja obutimba ne mubwebalama ekyo kinnuma bye munkolanga muli binnuma nange muli kinnuma bye munkolanga muli nange binnuma kyeyamaani naye nayongerako tyabalunnyanja baffe bano bamputtu ne bwe mbatulugunya ne mbajjako abamu bukyanga bulijjo era ne batuyigganya so be nfunye muli mbatulugunya okufa ne mbagejjesa embuto ne bakyewuunya nze bansobera oba balimu olusoga bukyanga bulijjo era ne batuyigganya banywanyi bange bonna babantwalako n'abaawo nti omu nga baweddewo babayigganya okufa babantwalako n'abaawo nti omu nga baweddewo kyabalamu mwe temubasiimako mulinda agenze ne muyire yasaba kati nange bwe muti omunninda nveewo mulyoke mumanye ebirungi bye nkoze anti ku nsi kuno teri mulambo mubi omala zzaawo ebirungi nebikweyoleka kale nno bwekintu oteri mulamu mu nsi alikeera nkya bwatyo onaasiimwako kola byokola byonna naye ng'omanyi tibaolireka be basiima ku by'okoze anti era lwozaawa bwe bityo bwe biryeyoleka agende ebyo bye byange gye nafunyeyoeyo gye nazungidde munsabire tomanya ate olundi ndidda ne mbaleeterayo ate ebindi kale kaŋŋende ebyo bye byange gye nafunyeyo eyo gye nazungidde munsabire tomanya ate olundi ndidda ne mbaleeterayo ate ebindi ebyo bye byange
byange
gye nafunyeyo eyo gye nazungidde munsabire tomanya ate
olundi
ndidda ne mbaleeterayo ate
ebindi
kale kaŋŋende ebyo bye byange gye nafunyeyo eyo gye nazungidde munsabire tomanya ate
olundi
ndidda ne mbaleeterayo ate ebindi